Brothers and sisters in Christ, let's thank the Lord for the good things he has done to us. Zephaniah chapter 3 verse 15. Edward's Jubilee alongside Enoch the Savage.
Thank you, Jesus, my Lord. The care you give unto me, I just wanna say thank you for the grace and the love in my life. For you said in your word, you've ended all my punishments, you've turned back my enemies, the King of Israel.
Obulamu bwompadde n'ebirungi bye ntuseeko, entalo zonwanidde, abalabe ne batampangula, amatendo gonna gago, gwe nannyini ggulu n'ensi, yongera kumbererawo ebbanga lyonna. Obulamu bwompadde n'ebirungi bye ntuseeko, entalo zonwanidde, abalabe ne batampangula, amatendo gonna gago, gwe nannyini ggulu n'ensi, yongera kumbererawo ebbanga lyonna.
Mukama Katonda,
kankwebaze,
mubutuufu faako, weebale Mukama. Mukama Katonda, kankwebaze, mubutuufu faako, weebale Mukama.
Chotera Masaka, Mukama tumutendereze, Iganga Jinja Kamuli, Musengwa Mulunji, Soroti Sere Mora, Kata Kwibali Sakumi, Ejoke Deke, Koni Nenero Bedorikere.
Katonda,
kankwebaze,
mubutuufu faako,
faayo
gye ndi,
weebale Mukama,
Mukama Katonda.